yoogeka magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ka dhahay doorashada madaxweynenimada ee dalka soomaaliya madaxweynagii 4 sano hadalar tusu hoggaamiyey lahay iyo bulshada ku nool magaalada baydhabeer intu gobolka baayo hadhawaan doorashada yoon ilaahay ku toogan intusa ka baa hoggaan fayl oo walan qabado dalkii diintaba waanu qaar ku mid ah aan makrofoonkii aad warsan dhamari waa in hadaladii ku mid hayay sida tan
qof oo intina qada bulshada walan qabado oo hol kare intina qada ama dowlad leen qabado karada meeba dalka dibkan iyo walaan ka socda qashashadan bilaa arbishad ka walaan aan dalka ka socda intay qof ku safayay intay sana qaf
doorashada faylata isbeddel ku fadaanay hob loo ayan si aan loo helo faylaha lanki lan khair la lanin guul ilaahay ogoli lin rajaa laakin un way odsadaan ilaahay ku odsadaan in lan khair qabo qabla ilaahay ninkii
mayba ku rajayna ilaahay eni oo ma aragtay madaxweyne daacid ah oo cadaalad ah oo ilaahay oo doomajay maslaxadiis isu kaseeyay ki khairnga ilaahay yani indoor aan unki fayl magordan ilaahay subhanahu wa ta'ala may baray wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ilaahay ma lan kale qayb ka sawmale ki khairning am kasan ilaahay may ku tuugane oo ku rajayane eni onay ki khairka ah u lininka dhiib
bismillaahir rahmaanir rahiim doorashada magaalada muqdisho ka dhahayta may ba ku filadaane in doorasho oo nagata micnaati dalka i dadka wal an goobada fadi oo micnaa magaalada isbedel kasheenow dadka isbedel kasheenow nan alanan ki fado haaday
musharhiinta antarta ma tooganka dalka Soomaaliya wali ba deereen 20 la mushara waa in la wada sugahay idinka guuleysada lahaayti hoggaanka dalka.